Kitongole byobanna chewe bitaba abakyala mu mukago ogwa Forum for Women in Democracy Forward biwanjagide government ereme kubigika misolo ku bintu ebyeyambisa mbulamu obwa bulijjo okuli amafuta, butto, ettaka ate olwo kampuni ennene zona ezisonyiwa emisolo. Government ya Uganda mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026/2027 eteeseteese okwongeza omusolo ku mafuta, enkola ya mobile money, omusolo ku ttaka eritundibwa, butto n'ebirala n'ekiruubirirwa eky'okwongera ku musolo gw'ekunganya. Wabula abalwanirizi b'eddembe ly'abakyala bagamba nti okwongeza omusolo ku mafuta kijja kukosa nnyo abantu ba bulijjo era nti ebbeeyi yaago yaakwongera okwekanama. Wakati mu mbeera eno ate gavumenti eteekateeka okusonyiwa omusolo kampuni ekola ebbibiro ly'amasannyalaze erya Bujagali ya Hydroelectric Power Dam okumala ebbanga eddala lya myaka 6 songa yagisonyiwadde omusolo ebbanga lya myaka 15 egiyise. Abakyala bano mu mukago ogwa Forward nga bakulembeddwamu Namirimu Juliet basinzidde mu lukungaana lwabwe lwebatuuziza ku kisebe kyabwe Ntinda ne basaba gavumenti ereme kwongeza misolo kubanga egimu ginyigiriza bannansi.
Katulemye okusasula naye ate oba ongerako 3% kiba kigenda tukoseza ddala era tugenda kuwunzika nga abasinga ofunyeeyo kuwa oyise mutali mikono mituufu ate n'ogula ettaka ate n'obeera ng'oguza empewo kubanga otya okusasula omusolo guli newekanga ng'ate oviriddemu awo n'olw'ensonga eyo emisolo egisinga mbadde nsaba gavumenti egiggyewo oba egikendereze ddala ng'abakyala tuba tukosebwa nnyo kati okugeza omusolo ogwa sukaali ne buto abakyala abasinga basiika muwogo okubeerawo abakyala abasinga bakamula butunda okubeerawo munaanansi kati woyongeza sukaali mu butuufu omukyala oba omujje mu bizinensi.
Mu mbeera y'emu Namirimu agambye nti ebintu ebiteekeddwako omusolo by'ebimu ku ebyo ebisinga okugasa abantu ba bulijjo omuli n'abakyala kwe kusaba gavumenti ensonga eyo egirowoozeeko.
Amafuta bwe galinnya buli kimu kirinnya ne tubeera nga tekikyasobola kuba nga tufuna ekyetaagisa ebisale birinnya gye tugula mu katale birinnya naye ng'ate enfuna yo teyeyongeddeeko. Ekirala mobile money abakyala basinga tukozesa mobile money kubanga banka tezisobola kati okugeza nze nga nze nina mulimu gwanga abansasula sente za ndi mulunzi wa nkoko abansasula sente zange ez'amagi baziteeka ku mobile money okusobola okuba nga nsobola okutrakinga naye nneekanga nga bwebaba nkola withdraw amagoba gonna mba nga kola ki nga gafiirayo kubanga balina ziteeka ku ssimu ate oziggyeko ogula ebyetaagisa ng'emmere y'enkoko n'ebirala n'olwekyo tubadde tusaba omusolo guno bagukendereze eddala ebya mobile money okutandika ku 10,000 zuba likiweko.
Ate ye Faith Ngomoha omukugu mu by'emisolo n'emitimbagano agambye nti gavumenti okusalawo okusonyiwa kampuni ennene emisolo ate kinyigiriza abantu ba bulijjo.
Eno kampuni etekeddwa mu ngeri nti nno zioperatingira mu nsi ezisukka mu emu ddaladdala kampuni ezo nga kwegamba obwannannyini buva mu nsi ezo ez'amaanyi ensi ezo eziri more developed. Bino gavumenti byekola ebyokuba nti nno bateekateeka emisolo nga gitagetinga essente z'omuntu wa wansi nti leero nkoze kangabe kabalagala wange ngenze okugula butto ngenze okugula sukaali nti ate neera nsasula omusolo kwegamba twetaaga gavumenti